muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mbanje kubasuhuza mwiriwe neza se. Ni Thomas Kamirindi muri kumwe nkuko bisanzwe kuwa gatandatu ikiganiro cyanyu muri Isanga. Muragikurikira kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda ho muri kutwumvira kuri FM 104.3. Ariko rero no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho murahadusanga. Murakaza neza.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umwanya ni uwanyu rero. Kuri telefone dufite Ngobokana Jean de Dieu, ariko mbere yuko mbaha ijambo nagira ngo tubanze twumvikane ku tuntu tubiri dutoya. Aka mbere ni abantu batangiye kujya batwandikira ari benshi kuri Facebook cyangwa se no kuri WhatsApp bati ahantu muri ibi biganiro byanyu harimo ka mwana wa mama, harimo kwigomba bamwe, hanyuma abandi mukatwima ijambo, abandi bati ntabwo muherutse kuduha ijambo. Nagira ngo rwose mbasabe mwumve neza ko tuba dushaka gusaranganya ijambo, tuba dushaka gusaranganya ibitekerezo, amakuru. Buri muntu wese afite uruhare kuri iyi radio, ntawe duheza, nta kamwana wa mama, ndabarahiye rwose. Ahubwo nuko iyo abantu ari benshi ngo basangiye ubusabita n'ibisambo, ariko rero ntituzagera aho ngaho. Rwose tuzajya tugerageza kubaha ijambo mwese uko tubishoboye no mu gihe dufite. Birumvikana kubera ko igihe ntabwo umuntu agikurura nka elastike. Ako ni akambere. Aka kabiri ni abantu nanone barimo batwandikira bafite impungenge bati ese ko turimo twuzuza bya bindi bya green card kandi tukaba twumva President Trump yarabikuyeho. Oya, si byo, ntabwo yabikuyeho. Yasabye Inteko Ishinga Amategeko yego gusubira mu itegeko ngo bongere barebe uko rimeze, nimba ari kijyanye n'igihe, ibyo ngibyo bikurikije na politike ye. Ariko rero mumenye yuko mugomba, nimba mwaratangiye ntimugire impungenge, abataratangira nabo babyifuza mugomba kujya kubikora rwose. Itegeko riracyakurikizwa, ntiriravaho. Mukomere rero mwizeye neza yuko mushobora kuzagira ayo mahirwe yo kubona visa yo kuza kuba no gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe cyose itegeko rikiriho. Igihe cyose itegeko ritarakurwaho n'irindi riba rigikurikizwa. Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero nta nubwo iratangira kwiga iryo tegeko, nubwo President Trump yabyifuje, nta n'igitekerezo rwose abashinga amateka bari bavuga bati turakokoreka iri tegeko turyiteho, ntabwo aricyo kibarangaje muri iki gihe. Itegeko rirahari, nta rindi rirarikuraho. Nimukomeze rero mwizere yuko green card gukomeza tombora yayo mufite uburenganzira muri uyu mwaka no kugera ku itariki ya 22 yuko kwezi kwa 11. Utwo rero twari utuntu tubiri nagira ngo rwose twumvikaneho. Noneho rero mureke mbihere ijambo. Ngoboka we, Ngoboka.
Karame.
Wiriwe neza?
Mwire Kamindi.
Uratangaza iki rero?
Bantu, ndatangaza amahoro n'umunezero n'ibyishimo byacu hano mu Rwanda rwacu kabisa.
Imana ishimwe.
Kamindi, ndabizi ko atari ubwa mbere tuvuganye kandi ishima cyane iyo mvuganye nawe.
Nanjye biranshimisha pe.
namukecuru yaguhaye yambu twese bantu imvura iragwa n'ubiraceye ewana turashima imana kabisa ibishyimbo bireze bya mbere ewana ibintu byose ni uburyohe kabisa inaha
ariko iyo mvura no mu Burundi ngo hari ibice yagezemo hariyo mwebwe hariyo mwabonye aho hakurya mu gihugu cy'abaturanyi ese mujya murebayo
I Burundi tuzaze turahareba cyane hariya mu kibitoki turahabona kuko twe dutuye ikibungo burya kibungo burya igabanwa n'u Burundi urebye
yego
turahareba za muyinga hose imvura imaze gucya haguyemo urubura ariko ruke rugereranyije
aha nta kintu na kimwe rwononye
nta kintu na kimwe rwaguye neza ingengo nta kibazo
ubu rero harafutse nta bushyuhe nta bukonje hameze neza
ubu tuvugana yewana ni ikigoroba cyiza cya saa kumi hari amafu ibintu ni uburyohe muri make nta kintu nashinje imana kabisa
muri busohoke se mujye gufata icupa ry'urwagwa rimwe
kwiberaga ko igikoma nyinifu umuntu barayishesheje inzoga baraziciye inzoga bari kuzica
bande
abayobozi inzobera inzoga zo benga bagashyiramo amasukari imisemburo izo ngizo bari kuzica
izitameze neza yego ndibwira ko nta wazishyigikira ariko inzoga za gakondo hari uwacu umuco se mu gihugu cye
urwaga rwabitoki ngo bararwemera ariko ziriya nzoga zindi hari inzoga bakora mu masukari izo ngizo bari kuzaga cyane
izo ngizo zonona ubuzima bw'abantu zo rwose ni ukuzamaganira kure ariko urwagwa yego
na ziriya bakora iyo bagapfundikira nazo ntabwo bari kuzemera ngo turi mu iterambere turi muri viziyo
ntabwo ziba zujuje ubuziranenge
ngo zica ubuzima bw'abantu minisitiri Kaboneka yarabyanze arundi yadukoreye inama avuga ko rwose adashaka ko izo nzoga bazice ziveho burundu
ariko ni inama yabagiriye ntabwo ari icyemezo nimba mwaraganiriye ntabwo ari icyemezo ni ukungurana ibitekerezo
ibaza ikintu ushobora kunywanya ukihagarika amaraso ubwo se kibumva atari ukwangiriza ubuzima
ahubwo se bigenze bityo ubwo umuntu wo wazicuruje ntabwo amategeko amukurikirana
bitewe n'uko bakiri kubibabwira nyine abazenga ati muhagarare ni muri rusange ntago biragira itegeko bavuga ngo bo bazajya bayifatana gutya nabwo ariko bavuze ko bazabikoraga izisigaye zicuruzwa zikavaho ntagire izindi bongera kwenga nyine
ariko rero
yego
ngoboka jyewe ngiye kwisengerera hanyuma nkanywa inzoga nkuko hanyuma najya kwihagarika nkihagarika amaraso uwo muntu wayicuruje jye nahita njya kumurega mu rukiko rwose navuga ntuyu muntu ari gucuruza uburozi
ega buriya ibyo najya ni umukecuru wanjye yakundaga kubibwira papa cyane amata ubwo burozi unywa ubwo burozi iki abana bakabishwanira nk'abareba bambaye meko rero reka mbabwire umuntu ni umuntu w'umugabo afite ubwenge aramubina akabona ko biri kumwangiriza ubuzima ubwo kwirirwa umutayigihe rwose ngo umubwire gutya na gutya ubwo ndikumva nta kamaro ahubwo ubuyobozi ntiburebe icyo bukora burebe abantu bazikora
nawe ukivanga mu mubano w'abantu bikundaniye barakubyara
ijambo navuze ijambo ry'ukuri reka buriya reka nubwo banze ariko abantu ushobora kugera nkabunganira mu bitekerezo
nuko maze rero ngoboka urakoze
ingibi gutya na gutya ugomba kugira gutya na gutya reka baba bari gusaza bavamo n'ingendo iterambere ry'ejo ry'igihugu
ndabyemeye urakoze reka duhe n'ijambo rero na Jean de Dieu nawe umaze iminota irenga icumi ategereje
none so muzagire muri imisi mikuru giye kuza
eh
muzagire dutashya abantu dusabane n'abaraho ngaho n'abantu kabisa n'abantu dutuwa muri groupe yanyu cyaba undega ndambasaderi wanyu njyewe
nibyo
iyo ndambasaderi wanyu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda
ye ndabikwemereye kubera ko gahunda yo guha ijambo abantu mu mpera z'umwaka ibyo nabyo dusanzwe tubikora ndabikwemereye ndabyanditse nimero yawe ndayifite nzaguhamagara rwose cyangwa se bagenzi banjye baguhamagare hanyuma mu mpera z'umwaka uzatashye
ngenda shaka no kujya uvuga mbahaya makuru afatika
yee ndagushimiye pe
mbaha abaturage muganire wana mugemba ndi muri rubanda rugufi rwo hasi mu byaro ubundi ngomba nibereye gutya
yee icyo ni igitekerezo cyiza ndagishimye pe
urikumva rero mbagejeje ibiri kuhabera byagira iki byabafasha n'igihugu kigatera imbere
ndabyemeye ndabigeza no kubo dukorana bose rwose
umusore rwose imyaka 23
yee ngoboka komera rero
urikumva karya rwanda rwose kamili kandi ndagushimiye
yego
ndagushimiye kabisa kandi mugire n'akazi keza mu byo mukora byose
yee weekend nziza
nawe
muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu muri isanga nkuko nabibabwira Jean de Dieu nawe turi kumwe Jean de Dieu
allo ndabumva
wiriwe neza
wiriwe se
amakuru
yari meza
nuko rero uratangaza iki
ndamwumvise ntangiriye ikiganiro aho wabwiraga ngo baragira bose aho ngaho ndumva rwose ni ukubeshyera iyi radiyo yacu rwose
ndagushimiye pe
kuko nayisabye kabiri imikino irampa n'ubuyoge irampa ubwo rero ndumva rwose uba yishaka abakwiye gutangira hakiri kare abo bicyo mumaze gushyira ku rukuta akandika hakibona atavuze ngo arandika bigiye kurangira urumva ntibyamugeraho
ndabyemeye pe
yeeeeh
yego
ubundi Amerika mubamo ifite izihe ngufu zingana iki bituma wenda nk'igihugu tuvuge nk'uburusiya ikavuga ngo igifata ibihano ese nk'umu wenda tuvuge wenda ari nk'umucuruzi wenda tuzanyaga n'uburusiya n'urugero kavuga ngo birarangiye birahagaze ntazongera gucuruzanya ni ukuvuga ngo umucuruzi baramushumbusha abahombeyemo nk'uko inaha bihaba bigenda bite
abahombeyemo birumvikana iyo umucuruzi se adashoboye gucuruza urumva atabahombye nawe uko Jean de Dieu
ntabwo ari umucuruzi ariko unaniwe kuko abacuruzanya n'igihugu nyine badashaka sibyo
nibyo
ngo turumva umucuruzi numva bamushumbusha ahubwo
erega ibyo ngibyo bigenwa n'amategeko hari amategeko y'ubucuruzi ari muri iki gihugu ntabwo ari cyo cyonyine gifite amategeko y'ubucuruzi birumvikana icyo gihe rero muri ubwo rwego rwo gufatira igihugu ibihano no kubuza abanyamerika gukorana business n'igihugu runaka n'abaturage bacyo icyo gihe amategeko niyakurikizwa hanyuma ku buryo uwo muntu nyine adahomba ngo mbese Burundi kubera ko iyo umucuruzi ahombye burya n'igihugu kiba kihahombeye
kiba gihombye
amategeko rero barayakurikiza
ubona hamaze iminsi y'amashuri makuru bafungaga mu Rwanda nibaza leta iryo shuri ryafunguye rireba abanyeshuri biro hano nari inzira kuko urumva niryo yari hari uburenganzira sinaroma bati amafaranga yatanze aragiye nibyo nta kundi simwihanagura nagiye mu mashuri atemewe kandi rero bayasize wowe nibyo najyaga kubigereranya nibyo nkibaza nti sibwo koko ntagombye amategeko agaragara ku buryo abatoya tutabizi tutabigwamo tutabizi agasanga n'itangazo kuri radiyo bati iri shuri riremewe nimwihute n'iminisiteri wenda y'uburezi bivuze nimwihute mujye kubyigamo n'urugero bantu bakanye haje ishuri yatangira igihari arikoza amapibiri amapibiri saraba cyane rwose
yego
ariko ashingiye runaka bati rya shuri ryafunze ryari greda ryari no mu igerageza n'ibindi bintu nk'ibyo ugasanga atari byiza rero
erega burya ikibazo iyo kivutse kikaboneka ni ukuvuga ko kiba cyatangiye kubonerwa umuti nimba rero aho ngaho naho hari ikibazo buriya abantu babishinzwe ntabwo bicaye
ntabwo bicaye ariko nyine numva uwarigiyemo akaba yicaye umwaka ukazamushyiraho nyine rero bizambi muzambiyeho nyine ayo mafaranga aragiye
icyo gihe namwe nimwishyire hamwe hanyuma mugende muvuge ko mwarenganye mushakishe uburyo mwarenganurwa binyuze mu mategeko
njye ntabwo narindimo gusa nuko nagira ngo nyine ibyo byose baba twumva
yego
ntabwo ari byiza nanone
yee Jean de Dieu ndagushimiye
sawa murakoze rwose
yee komera
yee
ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe kandi na Prosper. Prosper ni umunyamakuru ari Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Prosper we. Prosper. Rekada. Telefone ye iranze noneho twihamagarire Eugene. Eugene we.
Hello.
Urakomeye.
Bashima Thomas Kamirini ndakumbiye cyane gwoze kabisa.
Nukuratangaza iki?
Basa ndabanza mukirize abamenyesha mukiwe toki radio ijwi rya Amerika
yego
tena mutana bakunze ijwi rya Amerika bose kwerekana n'imerutse kubatera kamo
ye bamwe turimo gukorana baragukurikira barakwiyumvira abandi turaza kugutumikira
urabambira kabisa ati anonse cyane gose hanyuma nanje sino babanza kurefushira inzego z'igihugu cy'u Burundi kukuntu cyashoboye kujya bwaje kwiyumvira ukuntu zishobora kuva muri rya senari makungu ibyo byo nene bana bya mpuzamakungu rya sepeyi
yego
nanjye nkiyumvira impamvu sepeyi yoba iguma ituburagiza ngo ireke kuvuga amatohoza ikarengera ubutungane bw'u Burundi ikaza gushaka kubwira amatohoza ngo amukita Burundi kandi ufite ubutungane bukora ibyo rero bigenda akunda kubyumvira bikansiga nkiyumvira impamvu babandanya bashaka gusuzuma inzego z'igihugu nibyo rero bye bintangaza kandi twaravavanduye na sepeyi none baturondera kwica ayo matohoza njyewe nkaca niyumvira mbega bapfuye nyuma data y'intwaro bariko baragurira amatohoza ibinogo biba guturwa byose ko batagize amatohoza mu binogo byose amaze iminsi batohogwa ko batadufate bati bavuga ati reka tugire amatohoza mbega ibinogo bariko baratora ubu unye abo bantu bishwe na bande ko amaze gutunga ibinogo byinshi by'abantu bahangiwe mu Kivunga bateko zidufasha kugira amatohoza batavuga ati mbega abantu baturiye abantu ko batari kubatugirira amatohoza ona 2015 ko haje nk'ibintu byo guturira
ariko se Eugene we
Eugene
niko iyo uvuga ngo abaturiye abantu cyangwa ngo ibi nibi nibi icyambere muzamenya ukuri gute nyine amatohoza atabaye icya kabiri iyo uvuga ngo abaturiye ngo kuki batarimo bakoraho amatohoza niki kibikubwiye nukuvuga icyo nshaka kuvuga abantu bari gukorwaho amatohoza urabaza amazina yabo
abariko
bakorwaho amatohoza
oya nuko ari iyo senari mpuzamakungu twaba dukivamo ari kuvuga amatohoza kandi dufite inzego z'igihugu ubutungane bukora ariwo ngo ngire amatohoza
ariko ntabwo nshubije senari mpuzamakungu ntabwo ikora itohoza kuri leta ntabwo ikora itohoza ku gipolisi ntabwo ikora itohoza ku mbonera kure ntabwo sentare mpuzamakungu ikora itohoza ku bantu ku gatwe kabo none iyo uvuga ngo abaturiye abandi yego iyo uvuga ngo abaturiye abandi ngo ntabwo bari kubakoraho amatohoza ubize ute
ndabyumva cyane ndeko ndabitahura tuyage duhuza
okay ngaho mbwira amazina yabo noneho niba uzi abarimo bakora niba uzi abarimo bakorwaho amatohoza bavuge isi yose bumve
oya ndabonye n'abantu bagwa iyo ukoze mukora matoza bibuta cyo Burundi uyu mwaka mu myaka iheze kose tugira matoza ngo tumenye abacu abantu bako batoga ikivunga mu binogo rusangi kandi tugira matoza ngo tumenye mbega bapfuye gute kandi reza biza ahubwo uvuga botumye bavugana n'ubutungane dufise uravuga ati kora matoza nyabuna kuri ibi nibi 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 mugabo ngo barungitse umugwi utabwira matohoza cyo kuri je numva ngo sanaziva ngo ndasuzugura kubera ko kirafite ubutungane byigenga bukora inzego zirubuzemera nabe ni kugubemera
tomate none se Eugene iyo uvuga ngo mufite ngo ubutungane bukora neza kandi ukaba ugifite ikibazo cyo kumenya abo bantu bene wanyu ngo bapfuye bate kuki utabubaza kuki utagenda ngo ubibaze ubwo butungane bw'igihugu cyanyu
Damascamirindi je yirimbira kabiri sine bwavuke
none burese twumvikana imyaka yose igikurikirana burese twumvikana ndabyemera kutari waravutse
aliki zose ndikwenda kwa makayi zo ku Burundi nawe nigeze mbona yose nare muza makungu ngana bya yo nigeze kugira amatohoza ku bantu bose bagandaguye n'ico gihe
nimba rero usoma amateka niyo sentare yatangiye gukora mu 2002 noneho icya kabiri ntabwo ifite ububasha bwo gukora amatohoza y'ibintu byabaye mbere yuko ibaho nuko uvuga ntabwo ishobora gukora amatohoza ya mbere y'2002 icyo ni kimwe cya kabiri noneho niba uko gukurikira amateka y'igihugu cyawe kahise k'igihugu cyawe ukumva hari ikibazo cy'ubutungane ku bantu bahohotewe bishwe ikivunje muri iyo myaka ya za 60 nubwo rutaravuka ubu noneho waravutse uzu ubwenge bwira ubutungane bw'igihugu cyawe wizeye uti turashaka kumenya ukuri
kitomatikamente ubwo naje cyo nusaba cyane rero leka sekeme iyo sene muza makungu mana vyaha ibimiri bihugu bibite abantu baje gukora bahakaje gusubiza mu kaga abene gihugu mu 2015 badu imitayi rari hasi hot badufate abantu batungikire hanyuma abo bantu uko niwe media amarere baje gusubiza akaga mu gihugu ngo yakwa kwita makodita n'ibindi kukize zose nizo nico kintu kihize zose muri ibyo niba dokoranya amatohoza y'ibihugu bibite abantu badufatire imitimita yarasohotse
Eugene reka twanzure ariko kuri icyo kibazo cy'imitahe ikibazo cy'imitahe yatanzwe ntabwo gishinzwe iriya sentare ni ikibazo kiri hagati y'ibihugu ubwabyo ni ukuvuga hagati y'u Burundi n'ibihugu abo bantu bariho imitahe barimo tuvuge yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba hari abantu Leta y'u Burundi yatanzeho imitahe bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ukuvuga ko Leta y'u Burundi na Leta ya Amerika nibo bicara hamwe bakavuga bati nimuturingirikire abo bantu ntabwo bishinzwe iyo sentare aho ngaho ni ugusobanukirwa ukuntu bikorwa
Zema nibaduha amahoro kabisa urabona ko yagereje no gutunga amatora ya 2020 bareke kutuburagiza ubutungane burakora bwacu kandi rero n'ikigeretseko twebwe araviri mu iyo sentare yabo kandi mu kuyivamwo ni uko igihugu cyabonye yuko tumaze kwitunganya kandi natwe turayibona niba tuba tubaragiza twitegura amatora y'ibihumbi 2020
Eugene we nuko ndagushimiye
ubwo nawe ndagushimiye cyane rwose Thomas Kamirindi
radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi kumwe kandi na Eric wiriwe neza iminsi ntabwo iba myinshi kubera ko umunsi ugenda uva aho haza undi niko ubuzima bumeze ubonye akanya rero ariko vuga cyane oyavuga cyane vugira neza muri telefone yawe ku buryo ijwi ryawe risohoka neza gerageza yego
ayavuga iwacu akavura kaguye kenshi ariko ikibabaje
nikubera nubundi mirima bayitwaye none akagura kazi yata mirima tugifite urumva n'ikibazo
ninde wabatwariye mirima
oh nica kibazo nyine yari hano badutwaye mirima ino nimugatumba ino hano bita ku nkanga n'ubu ntibarahasubiza
none se abo bantu babatwariye mirima ntabwo ntabwo mwabwitwarira muri sentare
bavuga ngo ni ikibazo cy'umutekano ariko kuva kera narindi nabona abanigiye abagwana imitekano ibura sinari bwabone baba batwara byaranangaje muri iki gihe kweri
nuko none yego ikomeza bandanya yego
ikindi anashaka gushyikiriza waje na ideje gushikiriza ngo cyose cyose abaturage bo mu Burundi
yego
baratangaje gusa uwerutse bari bagize sindi nyine bakaza baravuga ibibazo bihanze u Burundi si nyine babyiga ibiganiro bihuza Abarundi byumvise nawe hari umuntu w'umuturage nyine yahagurutse ataravuga ngo twobona ko muhinduka ngo acike nimba aritanga iri mu ibwirizwa shingiro uyo muturage icyo ari kinangaje ntiyari azi no gusoma ntiyari azi no kwandika ngasa nyumvira none iyo acike yayimenye guti urumva n'ibintu niyo barimo dufate mu muryango cyangwa icyo bakaba bababwira iki nicyo gikwiye guhinduka bakibagira ko ibwiriza shingiro ari ibintu byinshi bishobora guhinduka mugabo bakajya bavuga ikintu icyo kiduhanze twe mu muryango wacu reka duhindure iki ntihanze abarundi ari byinshi rwose ama kuri icyo cya sepeyi nacyo
nuko
bikiguza n'ubutungane mpuzamakungu kandi ubutungane mpuzamakungu bukora ku byaha burenga ibyaha bikomakomeye wo mu Burundi byaheruka kuba mu mwaka w'2015 kigabyo haneza mu Burundi tujye turabyizanye kuri kigabyo haneza mu Burundi twarakurikirana amaradiyo twararaba amateleviziyo barabona ko ari ibintu biteye isoni by'akamaramaza ku buryo byari bitangaje byose bikiyamariye niyo maze kuvuga ngo ubutegetsi bwo mu Burundi ngo itorere umuti ndetse ndabyumva ko kuko ni ibyaha birengeye ubutungane bwo mu Burundi none tukeye gute inyishu y'ubutungane bw'u Burundi mu gihe mu bategetsi b'u Burundi ari bo bayikoze numva ko ari ikibazo
ehehe ariko nawe rero Erike nawe kuvuga ngo bamwe mu bari mu bategetsi ngo barabikoze aho ngaho nawe uciye urubanza kandi nta bimenyetso ufite
oya siciye urubanza ko n'abapozisiyo nabo ntibarabikoze tuvuze ngo ubutungane bw'u Burundi bukore usanga bariko barafata aba bapozisiyo bonyine mugabo tuvuze sepeyi ikore mbazi ni bose babyegeranira ariko turi kubutungane mpuzamakungu bukore kuko nicyo bwagene ibyaha ndengerabutungane nyine byakoze mu gihe cy'intambara ndabeshye niwe si uko ubutungane mpuzamakungu buvuga
ye Erike we
birazi nawe ubita ibintu byakoze ubona ko byo hanigwa mu Burundi bika
ye Eric ndagushimiye igitekerezo cyawe Erika duhe n'ijambo n'abandi
soma shariki na nyinza giye
ni igiki
nashaka kuzota asha kandi kwa gatandatu muri kijya igihaniro cy'umuziki
ye reka nandike nimero yawe mfatanyije na Innocent turi kumwe hanyuma tuzaguhamagare urakoze ye urakoze cyane ye ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe kandi na Dieudonné aha telefone yapfuye none twihamagarire Emile we Emile nawe ntabwo nzi ukuntu byagenze kandi birumvikana yuko telefone ye iriho noneho rero twihamagarire Fidel
Allo oui
urakomeye
yego ndabumva
andi makuru
Nameza kabisa.
Eh.
Ego akabura mu gisagara kaguye twiriwe neza kwera.
Eh.
Ego.
Ariko habaye n'imyerekano.
Ego. Yabaye kabisa.
Eh, nawe wayigiyemo?
Oya, oya.
Kubera iki?
Sinayigiyemo je nabuze akanya ariko nagenda kujya kubyamagana.
Eh, nawe sepeyi urayamagana.
Ndagose cyane.
Murabahanga abantu muhamagana ubutungane.
Oya, ndagamagana ahubwo ariko gukora uko gutariko.
Eh.
Ndagukora gutariko.
Ariko se mwebwe mwavuga ngo biri ngo ubutungane buri gukora nabi kandi mutaratangira no gukorana nabwo ngo murebe hanyuma mumenye nimba gukora nabi cyangwa nimba gukora neza
nuko nabwo udashaka ko dukorana ubu
ingaho sobanura ukuntu budashaka ko mukorana
ngo udashaka ko dukorana
eh
nuko buhera muri de
Fideli reka da Fideli nawe telefone ye iracitse ntabwo nzi ukuntu bigenze ibyo ari byo byose iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika tuvugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda DC bivuga District of Columbia niwo murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma rero mbibutse yuko mudukurikira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 ndetse rimwe na rimwe radio inshuti ya bose nayo ikajya ifata ibiganiro byacu ikabihitishaho nuko nayo rero mujye mureba ko ibiganiro byacu biriho hanyuma mushobora no kudusanga igihe cyose kuri internet www.radioyacu.com duhamagare Hassan Hassan we
Hello muraho kumeshe kamirenge
uraho urakomeye
Mutro turashimira Imana kigare kavura karimo karagurete ko kamaze guhita.
Eh.
Yari nyinshi ariko irahise to. Amakuru yawe.
Ni meza. Nawe se?
Ni meza ni meza. Nawe numva ikiganiro kijyanye n'urwo rukiko mpuzamahanga ku bijyanye n'ama rero yabereye Burundi. Ariko mu by'ukuri urete ko abaturage nabo hari igihe bagwa mu rujijo reba abaturage baguye Burundi birababaje abantu bagacibwa indimi abandi bagacibwa ibitsina ibyo twabibonye ku mbuga nkoranyambaga birababaje cyane kubona abantu bamwe na bamwe bajya mu mwanda bagashyikira leta ngo ntabwo urukiko barwemera mbese nk'abakoze amahano bakica abantu koko bazahanwa bazahingutswa imbere y'intahe gute kwa kundi abarundi bavuga ngo ihingutswe imbere y'intahe bavuye ku ntahe kuko kuma video terme yabo inaye mu gahanga ubwo cyo kumva ko amaherezo azaba yaye ni kwa kundi nyine hazabaho kudahana abakora ibyaha n'ubundi byo bavuga ati ababikoze regime yazaje ntabwo yizikurikirana so njye numva ko ibiganiro leta ikakegera abaturage ikemera bya byabaye ababikoze ibyaha bakavazwa bakaburanishwa
ariko rero hari abavuga yuko abarundi ubwabo harimo bamwe bavuga yuko inkiko zabo zihagije ubucamanza bwabo bwihagije ngo bukora neza
none se nseka n'indi kuva ibya byaba 2015 kugeza wari umuntu wari wumva ngo wahingukijwe imbere y'ubutabera wenda ahakane cyangwa yemeye ibyo yakoze none abantu bazapfa i Burundi bageze riyaka
ndakeka bahari
bamwe bakajugunya mu mazi mu biyaga bakabashimutwa barwirwa irengero nakereka niba batareba wenda nta nicyo binababwiye wenda bakaba ariyo mpamvu bashyigikira ko leta
ikorana
na ruriya rukiko
Hassan hari abantu koko bajyanwe muri sentare baregwa bene ibyo byaha bikomakomeye byabaye muri aya makimbirane ya politiki yatangiye mu 2015 yego ntabwo naba nibuka amazina n'igihe neza ariko barahari hari abo twagiye tuvuga mu makuru ba mbese guza ikibazo nanone ni ukuvuga ngo ese koko ubutungane bw'u Burundi bukurikirana impande zose zakoze ibyo byaha ese koko nabantu abaturage bakeka ese koko ubutungane burabakorera bukorera abo baturage kubera ko hari nk'uwavuze ati hari byinshi tutamenya hari abantu bapfuye benshi cyane ati turacyashakisha ukuri ariko se uko kuri urabyumva mbese haraho duhurira ariko wowe nanjye ariko hari naho tudahurira kubera ko hari abantu koko bajyanwe muri sentare baba abantu bari begereye twavuga mbese begereye ubutegetsi bari hamwe n'ubutegetsi hari nabandi bajyanwe muri sentare bashinjwa ko bakoze kudeta abo nabo bajyanwe muri sentare uko imanza zaciwe byo ntabwo twabyinjiramo ni byabo ntabwo nkatwe icyo dushinzwe ni ukuvuga amakuru gusa ibyabaye kanaka yatawe muri yombi yashyikirijwe sentare dore uko yiregura dore uko bamurega dore uko sentare iciye urubanza irangije impaka twebwe nibyo dushinzwe no ntabwo rero twajya mu mizigo tuvuge ngo uriya ararengana uriya ntarengana ibyo ntabwo ari byacu
byo biragoye biraruhije noneho yibaza nkamwe mu benda b'inzobere ko Benzuma uriya mucamanza mukuru wari uriya rukiko mvuga ngo
ni umushinjacyaha mukuru
ngo agiye gukurikirana ko we wumva leta y'u Burundi yikuye mu biganiro itazagira abo yakira ngo ikorane nabo nta bizashoboka ko bazaburanishwa bariya bakekwaho ibyo byaha ku ruhande rundi biranakomeye wenda n'akandi kantu nagira ngo mbabaze nk'amwe mumenyere ko leta z'u Bumwe za Amerika zirimo ziragirizwa abasirikare bazo bagiye bakora ibyaha muri Afghanistan Iraki n'ahandi nabiriya nabyo biri mu bintu bituma abanyafurika rimwe na rimwe tukivuga ati ruriya rukiko barushyiriyeho abirabura gusa icyo Amerika abantu babo batakurikiranwa nicyo wenda nagira ngo nanjye musobanureho menye n'abandi wenda batumva radiyo rero babyumve bumve amakuru y'ukuri aho abaherereye
hano icyo navuga nuko abasirikare bavuzwe yuko bakoze ibyaha hano babakoraho wanketi bakabahana naho ntitukirengagize ukuri kuko nanjye mvuka navukiye mu Rwanda ndahakurira ndahakorera
ibintu
nukuvuga Afrika ukuntu ikora hari igihe wibaza koko niba ibyo noneho ni Kamirindi Thomas wivugira ku giti cye hari igihe wibaza ariko se ubundi koko ubutegetsi ubundi ubucamanza koko bukorera abaturage ugasanga bamwe barakingirwa ikibaba biba henshi cyane mu bihugu byinshi bya Afurika ariko hano icyo nkwemereye ni uko bakurikirana ibibazo bagakora za enquete uwo biguyeho bakamuhana nagwa nk'urugero rw'umusirikari wari umujeneral wari ushinzwe gereza ya Abu Ghraib bamukozeho amatohoza hanyuma yego ku giti cye basanga nta kibi yakoze ariko kubera ko yari umutegetsi basanga yarateshutse ku nshingano ze baramuhannye bamwirukana mu gisirikari bamwirukana bamaze no kumwambura ipeti asubira ku ipeti rya colonel kugira ngo atazajya afata amafaranga y'umu general de brigade abandi nabo bo byaguyeho bafasha abantu b'abanyururu Abu Ghraib babashyiramo imigozi harabo bagiye kwihagarikaho ibintu nk'ibyo bo bajyanwe mu nkiko barafungwa n'ubu ngubu hari abagifunze nimba mbyibuka neza icyo nshaka kuvuga ntabwo ari ukurengera ntabwo ari ukuvugira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ahantu hari ubushake bw'amategeko n'abashinzwe kuyashyira mu inkiko zigenga umuntu ntabwo yakwirenga ngo arahire ko bidatandukanye biratandukanye cyane noneho rero na ruriya rukiko rwashyizweho kubera yuko abantu barengera uburenganzira bwa muntu abantu bashinzwe gushyira amategeko mu bikorwa bo ku isi yose basanze hari ibyaha leta zimwe na zimwe zirengagiza zigakingira ikibaba ababikora ntizibacira imanza noneho baravuga bati ibi bintu bikwiye kuvaho urumva bikwiye kuvaho umuntu ntakica abantu ngo agende yigire leta yakomeze yigire uko ashaka yibereho ngo ni ukubera ko afite ubutegetsi ngo ni ukubera ko afite ububasha bwo kwikingira cyangwa kwishyiriraho amategeko amurengera mu gihugu cye bibaho bajya impaka nuko babishyiraho ruriya rukiko ntabwo ari urw'umuryango w'abibumbye ni ibihugu byishyize hamwe birarwemera birushyiraho urumva reka da usibye ko bashyizemo bati ese nk'igihugu kubera ko kujyamo n'ubushake no kuvamo n'ubushake ese nk'igihugu cyaba kitarimo cyo abantu bacyo kuko rukurikirana abantu kugiti cyabo kugatwe kabo abantu abantu bo mu gihugu kitari muri CPI bo bashobora gukurikiranwa gute na CPI noneho bati bati kubera ko inteko ishinga amategeko inteko ishinzwe umutekano ku isi y'umuryango w'abibumbye Conseil de sécurité ifite ububasha mu bihugu byose biri mu muryango w'abibumbye kandi ibyo bihugu kenshi uzasanga biri no muri CPI reka tusabe iyi nteko iba ariyo muri ibyo bihugu itubwirira CPI ngo ikurikirane bene ibyo bibazo nuko byagenze kuri president wa Sudani Sudani nabandi bose ariko bo muri Sudani ntabwo ari president wenyine kuko abantu bo muri Sudani barugwe ibyaha byo muri Darfur ntabwo ari president wenyine harimo benshi hari nabatawe muri yombo ubugubu bari mu manza hariya ilahe nuko kubera rero Sudani tari muri CPI ni inteko ishinga
ntabwo ari umunyamuryango
oya ntabwo yigeze ijyamo narimo ntabwo yigeze ijyamo nuko noneho rero inteko ishinzwe umutekano ku isi y'umuryango w'abibumbye Conseil de sécurité niyo yasabye CPI kujya gukora itohoza kujya gukora za enquête kubirebana n'ibyaha byakorewe muri Darfur icyambere basanga koko bigwa mu byo CPI ishinzwe gukurikirana ibyo byaha nibiye ni bya bya genocide ni bya byibasiye inyoko muntu ni bya by'intambara gusa
none aho ngaho kamili bakumva ariko none ku kibazo cy'u Burundi nk'ubu ngubu biretiye muri CPI bavuga ko batazonya gukorana nabo ese cyari uburyo CPI yakoresha wenda imbaraga z'umuryango w'abibumbye bari abayobozi bacekwa ibyo byaha bakaba bazakurikiranwa n'igihe bazaba batakiri ku buyobozi batakiyobora u Burundi
icya mbere tugomba kumvikanaho kugeza ubu ngubu nta muntu n'umwe w'umurundi CPI iratangaza ko irimo imukoraho amatohoza nta rupapuro ruta muri yombi kanaka cyangwa nyiranaka nta numwe ntabwo tubizi kugeza ubu ngubu ntawe ubizi numwe biracyari ibanga ry'urukiko kubera ko za nkete iyo zikorwa ntabwo ajya gushyira ku karubanda ngo dore ndi gukora nkete kuri kanaka cyangwa nyiranaka icyo gihe waba urimo wica nkete babigize ibanga no kugeza ubu ngubu ariko reka tuvuge ko hari igihe bavuze bati umurundi kazi cyangwa se umurundi kanaka nyiranaka reka noneho turamukurikiranye ku mugaragaro bakabitangaza icyo gihe koko bashobora kwitabaza n'umuryango w'abibumbye kugira ngo bafashe birashoboka ibyo n'imikorere y'urukiko ubwarwo ibyo aribyo byose icyo nagira ngo twumvikaneho burya hari ibintu rimwe ntabwo ari kritike mbi ngiye gushyira ku bategetsi b'abarundi bavuga ngo ntabwo bazakorana na ruya rukiko nukuvuga nubwo batakorana amatohoza aramutse yerekanye ko kanaka cyangwa nyiranaka kuko bamukekaho ibyaha bakamushyiraho mandat d'arrêt iyo mandat d'arrêt izahoraho igihe cyose uwo muntu akiriho
kandi cyaha ntabwo kijya gisaza
ntabwo gisaza iyo mandat d'arrêt izahoraho igihe cyose uwo muntu akiriho izahoraho kereka Burundi bugize gutya bukavuga buti ese nuko bimeze none rero uyu muntu natwe tumwikoreraho amatohoza turebe nimba hari ibyaha ashobora kuba yarakoze noneho nibimufata tumwihanire icyo gihe byabibaye ibindi ni ukuvuga ubutungane bw'u Burundi bwaba bwujuje inshingano zabwo icyo tugomba kumvikanaho ni iki nta cyaha cyo kwica abantu umuntu wese wagikoze ngo yidegembye ibyo ngibyo biragenda bishira ku isi birimo biragenda bishira bigenda buhoro buhoro n'ingorane yego ariko birimo biragenda bishira kandi icyo kintu ndumva buri muntu wese ukunda uburenganzira bwa muntu umuntu wese ukunda ubutabera yarakwiye kugishyigikira Hasani we no kurenganura barenganye Hasani twigombye mu ijambo cyane
urakoze cyane ndanyuzwe n'ibisobanuro duhaye ariko icyo nsoreza nuko menyesha ngira urakoze donc uwagize uruhare mu kumena amaraso y'abarundi nubwo nge nari umurundi Imana izamubaza kandi azakurikiranwa nta n'abazabikwetera murakoze cyane
n'ubutabera bw'abantu buzamukurikirana urakoze nawe
urakoze cyane mugire ibihe byiza
yego nawe turi kumwe kandi na Fideli inshuti z'ijwi rya Amerika Fideli we Fide
ndabumva
wiriwe neza Uratangaza iki?
Ndabaramukije bwa mbere.
Komera komera.
Yego nyakuba amenyesha makuru.
Yego nyakuba afide.
Yego sha. Mbo ukiri nangaza.
Yego.
Naje nasha gutangaza kuyo sentare tetei. Ni kuvuga kuza gukora amatohoza mu Burundi sibibi. Ariko ize yubahirije ubwene gihugu suzerenete y'igihugu. Kuko Burundi ni igihugu cyikuki. Iba cyarikuki rero gifite abategetsi b'igihugu n'ijambo. Ahubwo kintu mbona nibagire nibaho umwanya abategetsi nabo kubwo ibyo byahabumba biba byarakozwe babikoze kuko gifite y'u Burundi je ndibaza ko ndiko ndareba ndabona ko kwikora kandi irakomeye. Niyo baho umwanya bavuga iki tubagira ingiki niki niki muri babayegeranye mwakoze ku bantu bakoze ibintu ibi n'ibi. Turebe ko bahano.
Yego.
Ngo cyabiye bikiza bace bavuga ngo turagiye gukora batoza mu gihugu cy'u Burundi. Nzi kirimo abantu b'igihugu n'ijambo nk'abonzi kirewe.
Fideli ukomoje ku ngingo ikomeye kubera ko je ndakeka kuko aho kugira kuko abarundi harabapfuye harabishwe ntabwo biyishe ndakeka aho kugira ngo abarundi muvuge ngo ntabwo tuzakorana ni ya sentare wowe utanze igitekerezo cyiza cyo kuvuga ngo ni bashyikirane bababwire bati ayo madosiye ni muyaduhe natwe dufite ubutungane bwigenga maze natwe tuyakuraho amatohoza abantu tubahane biguyeho ibyaha biguyeho icyo gitekerezo
Burundi yabuze je burakora
eh
bakore bakore amavuga ati munaniri waha tugiye tubafashe kuraha
eh
ama ikindi nato uri kurareba iyo sentare ishaka gukorera bamwe n'abandi ukureze aho bafise ingufu bakayiyamiriza iragenda igihe none nko muri Amerika ko bagiye bakora amatoza ku basirikare sinzi igihugu barimo Amerika ntiyabyanze
oya urabeshye
yego yarase ko bayo bakora amatoza
urabeshye
barase kabi
baranze gute
ari abasirikare menga sinzi igihugu barimo sinzibuka neza bavuze ko bakora amatoza na sisi Amerika yarase ati ntibishoboka
niko
nibyo
niko
kubera iki rero
niko fide
kubera Amerika ifite ingufu ni kuvuga ko iracyo kuyihagarika itagenda mugabo igeze mu Burundi cyangwa mu bihugu bico n'ibyo onzi ni kuvuga ikigira ibyishatse kandi kabigira icyo bayigenda n'amategeko y'icyo gihugu
fide niba koko Amerika yarabyanze yigeze ivuga ngo abo bantu ntabwo tuzabakoraho za enquête
ni kuvuga ko yoyo yavuze ko nayo ishyigirira
aha
ndo bikora ko amatozi sanga ari byirigire natwe nuko nyene
none se Burundi buretse twumvikane Burundi bwo Burundi bwo bwanze ko sentariza gukora amatohoza ariko ikayikorera ikibazo kiri hehe
wara Burundi bwo se yikore
oya Burundi bukikorera amatohoza nako nari nteshaguye
neza cyane n'ubu ndazi justice y'u Burundi ntiyicaye irikirabireba
nuko rero ikibazo se kiri hehe
ariko barayakora
nta kibazo gihari rero icyangombwa tugomba kumvikanaho nuko umurundi wiciwe uwishwe ntabwo yiyishe abo bantu bakwiye ubutabera
none umurundi urezeganya ko bamumenyesha makuru
yego
yiciwe guhera itariki 24 z'ukwa kane
igihe cyose cya kane burete fide
guhera kuva kera
fide fideri fideri abarundi dore amakosa mukora na yanga igihe cyose umuntu apfuye atiyishe kuki uvuga ngo ese kuki batakoze biriya ese kuki batakoze biriya icyangombwa suko umuntu arenganurwa umuntu ubutabera bumugeraho igihe cyari cyo cyose yiciwe sicyo cyangombwa sicyo gikuru nuko rero nimba wizeye ubutungane bw'u Burundi aho kugira ngo witereheje ngo ariko kuki batakoze biriya wabweze ubutungane bukabikora
naho ukuntu cha wibaza
eh
ucyabaza ati mbega hose yagihe kera nta ngufu bari bafite
bwira erega aho ngaho niho tutari kumvikanira bwira ubutungane bw'u Burundi uti dore ibimenyetso iki gihe niki habaye ubwicanyi mwebwe butungane bwacu turabizeye nimudukorera amatohoza kuki utabikora
nanje ndumva rero si igikorwa cya sete ni igikorwa cy'ubutungane bw'u Burundi rero bugiye
wowe shyira imbaraga ku butungane bw'igihugu cyanyu ibindi byose bizikora
neza cyane
nuko urakoze fide
yego
yee ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda turi kumwe kandi na uyisenga we Unyisenga?
Yego yego ndabumva.
Andi makuru.
Makuru ni meza.
Ye, uratangaza iki rero?
Yena gira mbabaze. Niyo igihugu cyohereje abasirikare mu butumwa bw'akazi. Bagira yo bagakora ibyaha nyine bigasabwa ko bakorwaho enquête cyangwa se itohoza. Igihugu kikabyanga, igihugu cyabohereje kikabyanga. Iyo kibyanze kandi igihugu ntigikore ayo matohoza.
Yego.
Bigenda bite? Ese iyo bakoze amatohoza bagasanga ko ibyo byaha byarakozwe. Ese hahanwa igihugu cyabohereje cyangwa hahanwa umusirikare?
Hahanwa umusirikare.
Hahanwa umusirikare cyangwa hahanwa igihugu cyabohereje?
Hahanwa umusirikare. Kandi mu masezerano igihugu kigirana n'umuryango runaka, reka tuvuge umuryango w'abibumbye cyangwa se umuryango w'ubumwe bwa Afurika, Uburundi bufite abasirikare muri Somalia, reka tuvuge bufitanye amasezerano n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Muri ayo masezerano ugende ubaze neza kugira ngo wumve niba nkubeshya cyangwa niba ntakubeshya. Yego, umusirikare abasirikare b'Abarundi bagiyeyo mu masezerano birimo yuko niharamuka rugize icyaha akora kinyuranyije n'imirimo ashinzwe, urumva, icyo gihe azafatwa, azatabwa muri yombi, bamufunge, bamwohereze mu gihugu cye kimucira urubanza. Niko bigenda. Ni ukuvuga rero hazahanwa umusirikare wakoze ayo mabi, ntabwo igihugu kizahanwa, ariko gifite inshingano yo kumucira urubanza. Kandi kumucira urubanza ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukumucira urubanza runyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Tuvuge niba igihugu runaka gifite mu mategeko yacyo igihano cyo kwica, uwo musirikari wari uri mu butumwa mpuzamahanga, Uburundi tuvuge bwamwohereje bufite igihano cyo kwica mu mategeko yacyo icyo gihugu, ntabwo gishobora kumuhanisha icyo gihano kubera ko kinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga Uburundi bwiyemeje gukurikiza no mu gihe bwohereje abasirikare n'abapolisi mu butumwa. Ubucamanza bugomba gukurikiza amategeko mpuzamahanga kuri bene uwo musirikari, kuri bene uwo mupolisi wari uri mu butumwa bw'amahoro mu gihugu runaka. Ibyo rero ariko rero nawe uzagende wibarize ugire amakuru ahagije kurushaho, kuko inzego z'ubutegetsi z'u Burundi ibyo zikora biba ari ibintu biri ku mugaragaro, uzabaze rwose bazakubwira. Abasirikare n'abapolisi bagiye mu butumwa iyo bakoze ibyaha bigenda bite? Bazagusobanurira. Ye, urakoze nawe. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, turi kumwe kandi na Uwimana. Uwimana we? Uwimana agiye he?
Ndakumva.
Nari nkubuze. Uratangaza iki?
Ndakumva kabisa.
Uratangaza iki?
Yewe.
Yee.
Yewe uko mu ndakwivuga cyane mvuga ku bijyanye n'isi Burundi. Ntabwo mbamaze ndetse ugiye jya mu mugenzi wacu w'umunyarwanda yavuze ku si Burundi. Koko yambaye agatukanye iyi bonus kwa yo kutakumenya ibintu mu Burundi.
Ariko telefone wayivugiramo neza kurushaho. Vugira muri telefone neza.
Halo?
Yego.
Ndiko ndavugira muri telefone.
Neza ariko
yivuga.
Yee. Vuga.
Ni kare kubera ibutumbara ariko arabwe imvura ese bituma mutanya mpa neza.
Yee, gerageza.
Nataka kuvuga ku cyane kuri uwo munyarwanda, hari ibintu bikunda kuvugwa ngo ukamenga abantu bayifashe nk'amego n'ibintu bisanzwe. Iyo umunyarwanda ariko aravuga yuko Abarundi badashaka guhana ibyaha, nibuka ingene cy'u Rwanda cyasanze Abarundi n'Abanyarwanda bari barahungiye muri Congo kikabamara, ubu ari isiri naba ntarumva nibose wari imwe bashaka gukurikirana abazikoze
muri Congo. Muri Congo.
Ah, mara kindi nashaka kuvuga.
Eh.
Ni kwitanye ni za sekuriti.
Aha.
Kana kariho kiganiro numvise mu bisi yahera bari batumiye abantu batatu harimo ku abyeke kwa umuntu akuza afite ubugenga bukomeye kwasa experience. Yakabye ati ondi koko ni yamba unishaka guha amahoro u Burundi. Kurse cyari ku Burundi barariri byose byabaye kuva 1960 aho ababiriki batwiciye umutanwa atatuga ni umusozi kwa gasore gushika kuise ndadariye gushika no kuzenirikenda hajya hanyu abarundi arike twumva ishavu cyane cyane aho ndiko nzivuga abantu bari bamaze nazi ko imbere y'uko abiganiro byarusha hari hari igifata cy'ubwoko bumwe n'intwaro y'ubwoko bumwe abantu bagiye baraho nico gihe twibutse ingene igifata cya buryo yakamaza abantu cyo kandi bikaba cyangwa cyamaza ngo yenze akaba asebetsanye bari nyafite ni cyangwa nyambari iyo nyambari konti ndari sine izo bwo n'izindi bitari cyapfu abantu mu Burundi hariho
uwimana we uwimana
ama
uwima we brat niko ubutungane bw'u Burundi wowe ubutungane bw'u Burundi wowe urabwizeye ko bukora neza kandi bwigenga Uwimana
uko yuko hariho ubushobozi badafise cyangwa ubuhinga badafise urumva nk'ubuntu ndabwo karorero sinumva ingene idata ya family n'antua hama intwaro yatendeye leta zikora ikabiriho kuva muri teni cyangwa mugabo bakaba batarashobora kuraba iby'ukuri abisi ndadaye kandi
ibyo rero ikindi Uwimana twanzura kubera ko dushigaje iminota mikeya ni ukuvuga abarundi bene ibyo bibazo byanyu ni ukuvuga mugomba kubijyana muri sentare mu bucamanza mu butungane bukabireba noneho niho muzabugirira icyizere cyangwa se mukavuga muti ubucamanza bwacu ntabwo bukora naho ubundi kuvuga mu magambo gusa ntabwo bihagije urabyumva
n'ese mvuze yuko budakora mvuze yuko ari ubuhinga badafise
bashobora kuba bawufite utabizi bashobora kuba bafite ubwo buhinga wowe utabizi kubera ko Uwima reka duhe ijambo nahabona imana igihe kiragiye
oya nawe urangenga nise ayakanya gatoyi no
kuvuga nukubera igihe nukubera amasaha agiye ntabwo ari jewe reka tuzabigarukeho oya Uwima reka tuzabigarukeho nimero yawe ndayandika nzaguha umwanya winigure ariko ubu ngubu mbabarire na habona imana nubwo asigaye umunota umwe nawe ndamwiseguraho habona imana urakomeye
nda shimimana kwe
agatekerezo kawe bwangu
yego je ikintu kise numva ndatangazwa kandi ibintu bikora biba mu Burundi aho bashobora kuvuga yuko atamabi yabaye
ehe
ikintu rero byo mvuga ni ikintu kijyanye na n'ibibi n'iki kiringo kuva muri 2015 mu 2015 gushika uno munsi hari ibintu byabaye biceye ubwoba kandi icyo biriko biraba bafata nk'uko umenya ni bisanzwe hanyuma bikaca bizana ukuntu umva ibintu bibaye umuntu yapfuye ukamengana kacakaba kamizwe n'ingoma kandi hariho inzego zabikwiye kubikurikirana kugira ngo bamenye uwo muntu yapfuye niki cyamwishe ninde yamwishe ariko rero bikaca bitangaza kumva abantu nyine bari bakwiye abategetsi b'u Burundi bari bakwiye kweme gufata abo bantu bariko barakora amakosa bakabacira imanza cyangwa bakabituhuza bakabamenya bakabacira imanza bakabire kuko ariko sentare mpuzamakungu ije kuvuga ati reka twikurikiranira abo bantu bagaca ngo ntimushobora kuza mu gihugu cyacu Burundi ibyo bivuga ngo hari icyo biyota ni ukuvuga yuko u Burundi bufite ikintu bwiyota
oya ntabwo ari u Burundi habona ima ntabwo ari u Burundi abarundi u Burundi ni igihugu cy'abarundi ntabwo aribo bafite icyo biyota
njye mvuga abategetsi b'u Burundi ego kuko abategetsi b'u Burundi ni bo batwara kandi bo baha amategeko aho batwara
yee habona ima reka ngushimire hanyuma nawe nimba hari utiniguye bihagije reka tuzaguhereho wowe na Uwimana mu kiganiro cy'ubutanda gushimiye cyane Shuti mwese rero uko mungana murakarama mukanya saa 12 turahura mu makuru ariko bakora bya Green Card ni mukomeza itegeko rera cyakurikizwa nimugira ubwoba naho rero mukanya saa 12.